sinantɔlanta bunakun kan farafinagun kan ɲɔgɔnda min bɛ farafina denmisɛnnilakaw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 17 kan n'an ko kan kade san wɛrɛ b'a fɛ ŋɔni kelen ta o be tan marɔku jamana kan a eliminatɔriw labɛnni bɛ senna mali b'a niyɔrɔ ta kɛnɛ kan novanburukalo nata ani desanburukalo nata la mali fan fɛ degiliw be senna a be waati bɔ moritani jamana fana bena niyɔrɔ ta a eliminatɔri nunu kɛnɛ kan u ka senantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso y'a yira k'u ka denmisɛnnilakaw kadew ko don olu bena badenya senantolantan dɔw tan mali denmisɛnnilakaw fɛ ɔktɔburukalo nata la bamako yan moritani senantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ka fɔ la u bena o dagayɔrɔ kɛ stade amadawura kɔnɔna ye badugu nafajikaw fɛ yen k'a daminɛ ɔktɔburukalo nata tile 24 ka taa bila a tile 31 n'an bɔra o kɛnɛ kan an be to farafinagun kan nka an be kuma farafinagun senantolantan ɲɛmayaso kan san wɛrɛ b'a fɛ mɔni kelen mariskalo tile 12 confederation africaine de football n'an ko kaf n'o ye farafinagun senantolantan ɲɛmayaso ye o ɲɛmakalafili be kɛ o don o y'a sɔrɔ ka kɔn mariskalo ɲɛ janviekalo tile 11 san b'a fɛ mɔni kelen san wɛrɛ minw bena o niyɔrɔ ta kalafili la cɛbɛw ko don olu tɔgɔw be dɔn o don ɲina san 2020 novanburukalo nata tile 12 o ye cɛbɔ sɛbɛ bilali dan ye kafu ɲɛmayaso la kabini ni sɛptanburukalo ye tile 11 tɛmɛnen minw b'a fɛ ka kafu ɲɛmaya ɲini sira dayɛrɛlen do olu ye voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traurɛ ka laseli don